Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
Ningemwona Hichilema nipige magoti nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND Baba Hachoki, anayepinga nani? Asangapi alilumana, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo, just man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tunampendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi, cheza ni kune. Mr. Peace and Order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, emu cheza ni kune. Zambia number one, UPND.
Na mumula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwalete la sonte, power bomba sonte ni sonte. Akufonte ni agombi, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, waleti le Kenya bombe. Mwana ni misevo fusha wololo, pit by pit, file kontolo. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Mwa fyoze fyo mwa chitana, nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shane. You deserve the sound. Bali na puti.
Ebu cheza ni kone. Zambia number one, UPND.
Daddy, imwe fyoze fyo mwa chitana, nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.